omusajja akaddiwa ki akaddiwa nsawo ate omukyala yefaako abeera kabebi ani akaleegedde oba bibadde bitya musembereze enkudde ŋendo bakonkona kino ekigoma omanye ebintu bya luno byakyuse meseji gye tusuula mu ndongo n'olyoka odigiza bana abaliko balwawo okukkiriza abo bwata wagenda ssente basimba buzimbi kitiibwa ky'omusajja abooba okimanyi ye shiringis onodda muggeta enviiri oba ebikalu gwawo siibula emimiro gyo gy'okukuba ng'ebirungi biddukira eno owange ekositula ekikuba ebbeere ekolipika okuyisa ekyenyi mulenzi ne bonoozimbisa akanyama oyambala enjegero okukira eyigga tubasanga ku biiki bwayolesa amaanyi aweesa omwana w'abandi ng'awona kafish amuziika mu musenyu bwamubuuza nkuyigiriza okuwuga bajja kunoonya bakaddiya abalina omusajja akaddiwa ki akaddiwa nsawo kasitekala ate omukyala yefaako abeera kabebi nabagambye akaddiwa ki akaddiwa nsawo kasitekala ate omukyala yefaako abeera kabebi buli mwaka abeera muto tobulwako baleebeesi bandi basaba ffe balandiza kimeze nzikamuje kobeere n'ebikalo bashiringi mu mpapula ng'ebigambo by'oyogera bizaamu essuubi ziziba abantu amaaso oluusi b'oyita abagei gwe ne bookola nsobi yagirabanga zaabu ze zisuutisa avuganya oluusi nno ng'akobedde ate alimbibwa abalonzi nti yakira ng'ofuna akasente olususu nga lulongooka ateebo b'omusajja bano abakazi sami ku ttaala kati akikola ntyanga emyaka gyammwe egyeyuna alina mujjanga kukanya kolima ebirungi byeyuna afunye omusajja akaddiwa ki akaddiwa nsawo kasitekala ate omukyala yefaako abeera kabebi nabagambye akaddiwa ki akaddiwa nsawo kasitekala ate omukyala yefaako abeera kabebi buli mwaka abeera muto kati ndabulamu abeeyita simaati simanya kati bisuga mami nga nabyo bibuufu byenoonyeza mmana ebiri eku birungi mu budde obw'obuwala byalibizaawo ne basooka bazimba agazimbe gaabwe aligeza naakuwasookenda kigwako takusimba puladoono jayo magoti akwagaza mutwe gunywe mu kadimba kimbiita takala disiko taba museeku guno obulina amatutu yejabusanga kufuna shiringi esetungunu n'okukira ekisula ateebo b'omukyala abalensi bakweyuna gy'oli gy'ovubuka kati akitegedde noonya ozifunya otya ate ozilyanga ne banno n'olaba obuwoomi abange tusaaliza beeyita abaliku sitame gituzambala ebalumu emmeeme ekirungi no zigula abakaluubirirwa osanga abanaayiga okukola empiya emyaka gye batuvuma tegimenyambadde wa omusajja akaddiwa ki akaddiwa nsawo kasitekala ate omukyala yefaako abeera kabebi nabagambye akaddiwa ki akaddiwa nsawo kasitekala ate omukyala yefaako abeera kabebi buli mwaka
www.djericom.com